Kata akafela, wake up apa, wake up antela. Miso sisa duna pandisha dera, nakuja na kinjunga mino mwaga hela. Tumewasha fire, kuna wakuzima, kuna wanapenya kwenye vichochoro. Walitaka kutupima, kona omimbwela, watoto wadogo wanacheza ndombolo.
Oya mgu moja juu, nasema mgu moja juu. Mgu moja juu, nasema mgu moja juu.
Shem shemela,
shem shemela,
shem shemela,
shem shemela,
shem shemela,
shem shemela, shem shemela, shem shemela, shem shemela, shem shemela, shem shemela, paka na jisi nipo kwa kitanda. Wakini kama taka magundi na mganda. Hameni tambulisha kama mindo chanda. Wanadai eti kwamba misi tamaniki. Wewe ni nani na kuona mamluki. Metoka ola 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 ola.
Wamebake wameshika tama.
Ola 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 ola.
Tena chini wamechuta.
Umetoka ola 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 ola.
Wamebake wameshika tama.
Ola 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 ola.
Tena chini wamechuta.
Oya mgu moja juu, nasema mgu moja juu. Mgu moja juu, nasema mgu moja juu. Shem shemela,
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 shem shemela, shem shemela.
Tunakulaga we shem shemela wo. Tunakulaga we shem shemela wo. Tunakulaga we shem shemela wo.